Si shangai siku ikipita niko empty Nyamara hai so minja tumbo liko dash Si shangai ukiniacha kisa sina cash Si shangai rafiki ukweli kuwa hadui Mrembo sana kila kwenye ndoa haukai Sikuwezi kajipata ndo mana na jidai Mimi wala si shangai Si shangai unavyo nikandia kwa bosi Si shangai unavyo nichawia ni losti Biashara yangu nikipata malosi Unafurahi si shangai Tulio kusapoti Tharau nyingi ulivyo pata noti Si shangai unajonyea debe Segelea kwa wizi Si shangai Si shangai Na kushangaa wewe Si shangai, na kushanga wewe unainishanga Yeah, hainishangazo kichukia nikipiga bingo Kwenye kesi yangu ukinishikia bango Si shangai ukifanikiwa, si shangai ukidhalilishwa
Wala si shangai
Ukijuza si shangai, ukisambaza ubaya Kwamba sifai, si shangai Mimi wala si shangai
Kivyo vyote mimi si shangai
Si shangai unavyo nikandia kwa bosi Si shangai unavyo nichawia ni rosti Biashara yangu nikipata malosi Unafurahi si shangai
Si shangai